yabo musi wagamagara kuri 344 355 55 07 33 3 89 2 ndetse no kuri 892 hanyuma mukabaza cyangwa se mugatanga ubwunganizi mu bitekerezo byanyu. Halo Flash FM.
Halo
mwaramutseho. Urakumva
ndetse so mugaba kori
uyu n'umuyobozi wungirije w'umuryango wa FPR
Inkotanyi.
Uwo mugati ari gushaka nta kindi
urabihera hehe?
Oya none se
natwe
turi abana turacyari batoya.
Ufite imyaka ingahe?
Ufite imyaka 21. Ariko mu by'ukuri jenoside ntayo nabonye. Nabonaga abandi bagenzi banjye nkabona ari abanyarwanda abantu ibyo by'ubwoko ntabwo none se ninjya kubasaba imbabazi nzasigara niroza imbabazi nsabye n'iziki?
Ubwaraza gusobanurira
urabona yuko no mu mashuri bizeta bijyamo abanyeshuri basaba imbabazi bagenzi babo nyuma nuko niba gahunda ikomeje naho bizageramo niho hazahita haza ikibazo buri mwana ukuze agakura azi yuko badahuje ubwoko yabasabye imbabazi.
Rero
mwaba hasi ibibazo
ariko turashaka ibibazo byawe niba hari ibyo ufite.
Kwabaza mwari babajije kabisa.
Urakoze cyane. Radio Flash. Halo mwaramutse.
Mwaramutse neza.
Turabumva.
Angeli nari mfite ibibazo nka bitatu.
Reka tuguhe kimwe kugira ngo tuze kubona n'uko abandi baza kubaza. Imana icy'ingenzi
ibi tuno mubaza.
Icy'ingenzi nta nicara kukibaza kuri wowe ahantu ugeze kuvuga abantu basabye imbabazi uvugamo ngo nka Philibert Nsengimana Nsengimana
minisitiri w'urubyiruko n'ikoranabuhanga.
Aho hantu nagira mubaze mu by'ukuri niba warakurikiranye yasabye imbabazi ziki
njye nta kimubajije yari hanambwira ko
bamubarije kuri mikoro
yavuze ko yazisabye abanyeshuri biganaga nayo mu iseminari kubera ko hari ibyo atakoze ngo abe yatuma wenda jenoside
idakorwa. Reka guha urwo rugero aho ngaho yasabye imbabazi wari meya wa Karongi na meya wa Nyamasheke nawe yahagurukije.
Yes n'amafoto ku gihe.com yaragaragaraga
jenoside yabaye bari mu biruhuko sibyo? Hanyuma njye nicyo numva ni uko yagumye kugenda ahantu jenoside yabaye ari none se niba umwe yari ku Kibuye undi akaba yari ari iki ngo ni iki yagomba gukora ubundi mu by'ukuri kugira ngo amufashe? Ni izihe mbabazi yabasabye kuko biganye kuko bafite agahinda k'abo bapfuye? Ni iki yagomba gukora mu gihe yari ari ahantu hatandukanye n'abo bari bari muri kiriya gihe?
Nagira ngo ahangaha byumvikane. Mwaramutse.
Mwaramutse neza.
Yego wakugira igihe radiyo yawe?
Yego
turakumva.
Reka tushimire iyo gahunda mwakoze yo icyo kiganiro n'uwo mutumirwa tunamushimire ariko mvuge nk'ibintu nka bitatu gusa nihuse. Reka twemere ko igihugu cyagushije ishyano nta nubwo ari u Rwanda gusa n'ahandi birahaba ariko nagira ngo mbaze umuyobozi wungirije wa RPF Inkotanyi nawe mutumirwa ikintu igishya iyi gahunda ishobora kuba izanye kirenze ibyo komisiyo y'ubumwe n'ubwiyunge yakoze nyuma y'amahano yagwiriye u Rwanda.
Unamubaze ikirenze icyo gacaca yakoze
n'icyo gacaca yakoze
igisubizo
ndangiza.
Yego
ndamugira inama imwe we na bagenzi be ubu ndavuga abayobozi
koresha amasegonda 30 sigaranye hanyuma umugira inama.
Reka mbanze muhe amakuru abanyarwanda abaturage b'u Rwanda ikibazo bafite ni kimwe n'icy'imibereho kuko umuntu uriho neza ntacyo apfa n'undi niba hari ibyo bapfa hejuru iyo ngiyo kuko nibo babitangije ntibicare n'ubundi nk'uko basanzwe bicara bagasabana imbabazi iyo ngiyo mu mwiherero baba barimo ntibabikomeze hanyuma ibyo bamara kumvikanaho babirangize noneho bashake ubushobozi mu nshingano bafite zo kuyobora igihugu bashake gahunda z'imibereho y'abaturage
zibwira
abanyarwanda. Uyu munsi tugeze ku ntambwe y'uko abantu bikuwe kubera kwigishwa abantu bishe kubera kwigishwa no guhuzwa no kubunga
Hasmani
igihe cyo guhana amaka no gushyingirana
Hasmani amasegonda nagwa yarangira gatwakire nabandi
nuko uvuga ngo bizura kabuze bose nyamu na nyamu ibareke dukomereza aho twari turi aho abanyarwanda bageze naho ubundi cyubazo bafite uza uzumva afite inkomanga ku mutima nkuko yabivuze ntabwo akwiye kubitozwa kuko kubitozwa no kubisubiramo ntabwo ari byo bizamuvana ibyo afite mu mutima
cyo nashaka kumushyira rimwe halo warumutse neza
nagira ngo nyinshi ikintu kimwe cyabaye muri iki gihugu abana ari inyange banze kwitandukanya na bagenzi babo badasangiye ubwoko murabyibuka banyishwe none ubu ngubu muri iki gihugu bitwa intwari
cyabaye muri 1998
none mumbaze nyakubahwa bagenzi babo mwebwe mwitandukanyije na bene banyu bakoze ayo mananiwe kwica abantu nabo ngabo b'inyange barimo abumisha abantu inyange kandi wenda bamwe muri kumwe muri iyo myanya babikora by'izina ryanyu none ubungubu mwitandukanyije nabo ikibazo cya mbere abo bana b'inyange uko bapfuye ubu baje kwitandukanya na bene babo kandi arimo na bagenzi babo kandi arimo gahunda ya gihugu ayinyagiri ngo uya ni umunyarwanda abo bana byabamariye iki kuba babaye intwari yacu ubu tukaba tumita intwari mwebwe mwitandukanyije na bene wanyu bakoze ibyaha mu izina ryanyu mwebwe ni umugore uzaba iki uzaba intwari nawe urakoze
ok nawe ndabanza kubasuhuza ahangaha hari ibibazo bigiye bitandukanye nagiye nibaza ndashimye ko watubwiye ati hari intambwe tugomba gutera twese tukumva ko turi abanyarwanda ariko nk'umubyeyi mu rugo umwana azagera ku ishuri yumve ati umuhutu umututsi nabaza umubyeyi ese umuhutu ninde umututsi ninde ahangaha azasubiza iki umwana kuko umubyeyi agomba gusubiza umwana byanga byakunda twabonye ko ingengabitekerezo cyane cyane ituruka ku babyeyi kuko nibo bazi ayo mateka abana yanyuzemo babonye byinshi abana Liliane yakubaje icyo kibazo ntibakimusubiza abana nibo bagiye babona bo ntabyo babonye ababyeyi nibo babinyuzemo aho kuri uyu munsi ndibaza ni umwana uri kurangiza mu gatandatu ntabwo azi kubatandukanya uyu munsi ese murashaka ko abimenya kubatandukanya n'ibindi bizakurikiraho ese murumva ko aribwo nyuma azabasha kuvuga ati ngiye kuba umunyarwanda sinzi wenda ishusho niba mwarayitekerejeho nyuma.